usisikie mapenzi yanachosha. Yanaweza fanya ukaria, unayempenda kupenda unajichosha. Na bado nang'ang'ania, kuna wengine namaliza na usiku, katupanga mduara. Mapenzi yananitesa kila siku, na najiona kosa. Amini mute status sio ni kitu. Hata niua mbora nikimbie, hata niua nisimng'ang'anie, hata niua mbora nikimbie. Huenda sofungu langu mie, kuna muda nafanya kosa na mikosa kumuuliza. Anacho nichosha ye mwenye makosa, na bado najiriza. Mie uniende kwa mwamposa, kila siku miujiza. Mwenzenu nishawaza kutoa posa, ila bado najiuliza. Mana tuachane turudiane tabia ya kile ile, habadiliki chochote dada kwa vile vile. Tuachane turudiane tabia ya kile ile, habadiliki chochote dada kwa vile vile. Tatizo lake sio mchoyo, mbora angesema tumoza keni weroyo. Angenambia sacheki ujinga mapenzi sunaona, unayempenda kupendi mbona noma. Mwanangu jinga mapenzi sunaona, unayempenda kupendi mbona noma. Sache kisa chana mpenzi, ila kama sina, yanavyonipeleka mpaka nakosa heshima. Mikweli na mpenzi, ila kama sina, yanavyonipeleka mpaka nakosa heshima. Ndio maana roho inauma, nitajikaza tu mama, lakini roho inauma. Ndo hivyo cha kusema sina, ndo maana roho inauma. Nitajikaza tu mama, lakini roho inauma. Ndo hivyo cha kusema sina. Kosa kumwambia maisha yangu changamoto, changamoto sina kitu kacha. Kaza kuwadangia wazee na watoto, wahakikishe twananiunga chapa ushamba huo sina. Misipo hivyo ila tabidi, we una mapenzi dada, ulitaka uniue, nilijua tulizo budani tulie, kumbe matatizo. Basi usinisumbue, ona sasa nalia, 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 nazimia. Masela nalia, 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 nazimia. Nasacha nalia, 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 nazimia. Tupaka loda nalia, 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 nazimia. Ndio maana roho inauma, nitajikaza tu mama, lakini roho inauma. Ndio hivyo cha kusema sina, ndio maana roho inauma. Nitajikaza tu mama, lakini roho inauma. Ndio hivyo cha kusema sina.
Nipambanie mrambeshi mwenzenu hapa kushike wala mbeshi ochi
dono mbeshi ni kwa na bamba we bamba
we bamba kwa no stas uchebe pigia. Hussein Wakishua Naruka show Network Bize Mina Isomi Natufasi Babamu.